yako kibudu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, tuspendi. Fashion yewe mafupi no dedi. Like, oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko.
Dante, you give me sugar, mommy. Make we come body,
make we come body.
Give me uku,
uku.
In summer over,
in summer over.
Make me all over,
make me all over.
Make we come body,
make we come body.
Yamuku, she tell me say she go loyal. Me no need to believe her. She don't say I'm royal. Trust it to deliver.
Oh na na,
uku. Kama unani papa. Now ni shiki hapa
uku
ah.
Freestyle uku
ah.
Uku
kama unani papasa
uku.
Tena ni shiki hapa
uku
ah. It's the eye. Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. Wewe ndio unanifanya, nifaya. Oh, 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 wale vikara gosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku, wapi. Wapi nishike uku, oh, oh, oh. Oh, nisana, nisana. Oh, nani maliza huko, nishike huko. Huko, baby huko. Huko, mi nishike huko. Huko, baby huko. Kata, kidogo, nata, na mikogo, ataka kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Kata, kidogo, nata, na mikogo. Ataka, kidogo, a sweet kama jojo, katoto kamojo. Oh, desire, desire.